markii lagu hadlo waa arimo ganacsiga bilaanta Soomaaliyeed iyo ehano kalam fayl ku jiranga suuqyada magaalada Baydhabo siyo nolol reesho yoonka maraynga ganacsiga oo la ka arago bilaanta iyo waliba ku mid aha gadowka doorada shil dubanga hanasaytiyo ku mid ee meelo anta badanka ganacsada ayaa bilaanta Faadimo Samow oo ku mid ah bilaanta ka shaqeeyaysa doorada iyo ku hadalay waliyaha ka qasabay shaqadu oo ay ka birtay iyo faa'iidada raashay ee ku qabdaas ganacsigu nga
Maamul shaqay u sheefola miimid ngadi yarshe mar raas u farhaada gibdooji waliyaha fadaasoon gadaas ku ritay waliyaha fadaasoon gadaas ma yaalki aadiyo isku dhowrta mar raas u kooti markii shaqadu ka bilaawday ma dinola leedon walba isku bedeli shaqadu markii bilaaw awl bilaawday walbiin ana qasow marlaayn walba ma i barnaa badana ma raas waa ana wallahi barnaa dana weelkeena ma ngaayso ma dantii ana dadkii bil qabsay shaqo kooti ma raas baas ta tawil in kishow way in bar jarre ma ma qas jarna ad ma hada alhamdulillah wala ma baas way la in kishow ilaan barka ya ad kase ani ba wa dan bali la hada jarre min gooban ziyarka inseed yoob yoob wal qasa walmakeen gijaran amar ani ba kasar may raasug markana galaab min feednayn
wa dantu may kasabtay yaalkay kasaban may raas adun may baadis kuroona dimgaalada degni yaalkay aw shawal maay may raas yaalkay wari jinsho gundudo fadaan wal barashii fadaan wal aamanga fadaan wal jinsho am aamanga fadaan may daruftu be marku may raas ka haast suug saasalan galay ano waxin walningaan adin walningaan baad diin la kuwadi markuu jinsheen wali qaad fado daruufta sasay ha oo
farxiya maxamed xasan oo yeena ka shaqeeya sagadowka ganacsiga nga iyo ku warantay ganacsiga doorada meeliya ku sheenas iyo xaaladda suuqa doorada
may gaday dooriyaal gaday dooriya markuu oo una gadaan in hatta suuqba in qabateen saarnay una ta ganacsishe walaayra reeninka nagadeen abdillaahi satrugda laalna way gadaay waana laalna may gadaay waana tan gurugna usiina sidii hordhaan haay hadana ma eh dooryaagina waana ta ada ragisna ma galna ma eh waana ta suuqna ta hordhaan miiska gada jari miiska iska dhaafi hata may gadaay dooryaagay gadaay atoob ana ba safarka ana ba dooryaalka qabsaday aga gadaay bay dhaw baawreyalka nooxyaalka arahay hattaan oo lam isbuuc leeyahay oo bay isbuucii saday wadadii banana oo hiri hatta suuq gudaha qabsadaani abdii hoobona qabsano oo $7 siye doolarka gadanay goobona seena $9 $10 gadaan iyoon kulay lam hungurley weydiye uun hungurley weydiyaanay keyoon hada wareejis ii kal wareejis oo bona shal wareejisadaana oo hoobana taa qaado gadada iyo may oo gadaayna $9 iyoon hoob dhikadan kulayo beesa saaradayna ma sheeg kor $10 itu mi ku dollar gada anina to ti in kiyar oo yu ku li dollar gada tan ku bigna may gadaay $100 maadaama yu hata wadada hirnaaytay oo hata oo hada wadadan in furi be dooriya hata ganacsi shoonti aan hada gali arinyo ay billi oo ku dhiibidahay qalbarashadii oo ku dhiibidahay dharshoo ka gadahay hadda wali ana san hadda an ka dareer intii 3 sano dooriya aan ka dhex jiray ka rafadahay oo dooriya ka gadgada erinyoyna inka qatul daruuri shoo ka helahayo dooriya miiski dooriya in feele shaqadii oo baradi ganacsi shoo baradi ashal gadde bay dhawishanade shal wareey isade ho fadawna anii la fadheede ho fadawna anii gadgade lan oo inta kshanti ii inta injeedi ii yarow dhanba ma aragneeb oo shaqada saleeyta dooriya aan la imaadsana dooriya lay baad aaminsana maaye
Soomaaliye waliba ka badana bilaanta ka shaqeeyanga ganacsiida shil dubanga iyo oo na laf dhawaran ee nolol qoyska